Your boy has a grip.
Westside
News. Yeah, HK. Laksman, yeah.
Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Kukupela
nothi,
nothi na westi na isti.
Hakufoko wanchemi na ushinde wa mananga. Uhoni na shishemo ni moyo ya mananga. Zingombe na mali ni moyo watapanga. Maanti maanko ni moyo wapandanga. Kumishia eniwele mawoko woko. Inga nyungu wana ilinchima na kushia nkoko. Kumifundo langodhi ngombe za kujoko. Kumimonesha lafu ndeleva libuloko. So skati tushiliko na wanchemi zetu. Tuya kile kongana kushio yellow shed. Wana kutu hepele tundawa ya wanchemi zetu. Mutena wakafotuka funduka wandu wetu.
Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanchemi dobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanchemi dobe. Kukupela nothi, nothi na westi na isti. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Kukupela nothi, nothi na westi na isti.
Una kutala kunoti na kuisti. Kavate kusoloka numba tu ukalasti. Lamba la mbangu sezele ngu kanyike. Una kuyanda numba kumutangu lipike. Umana vise mbazao kare musari. Nakamu wana kulikisemi wa mochivari. Ketikungu viza ya miungami kumuchima. Nakamu wana kuri wa mochima ngeba mama. Lamba la kufisa vise mishami. Nakaba wana chika kulina wayami. Mbangu sezele ngu tushua yenu mama. Ngana vene mkiko muvya chama.
Ya mbidishki hakufisha wanche midobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Chakolanga shikuma kumutima, hakufisha wanche midobe. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti. Kukupela nothi, nothi, nothi na westi na isti.
This is an Henshaw's production, 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 production.
Drift the producers, blazing the beat on fire. Give it to them.
AOKM Crucial,
Crucial.
Long Man, AOB Wax, Emma, Gasebox Brain Power. Jose SK, Breezy Zambia,
Zambia.
Ayo booming,
booming.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.